Kalai dol 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 kalai dol sida kalai dol 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 kalai dol lahyare isul na beya na kasi sedu balago kalai dol 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 kalai dol sida kalai dol 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 kalai dol arosud ku dhaad xarbeel ku xirtada dhaashki la qabto dhaxda laysaysto laysir naf nafayaan ku dhaadhaabay wah kalay dol 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 kalay dol sida kalay dol 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 kalay dol innako dugduglay fuula dhanka hore fadhida dhanka dambe fadhida kugu dheehanayaan ku dhaadh wah kalay dol 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 kalay dol sida kalay dol 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 kalay dol haddaan ledo way gu laadhan tahay lagiya laabta waan ka baadhaa layka nuri lula jawhara kulaab raacay sida laxiib gel kalay dol 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 kalay dol sida kalay dol 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 kalay dol.